mitima gwange sanyuka lero golokoka imba tendereza mukama wali kati kyotya kyeki giro imbe sinza erinnya lye
nebazanga mukama mubiro byonna ettendo lye liri mukamwa kange bulijjo emmeeme yange enenyumirizanga mukama abawombeefu baliwulira balisanyuka
mutima gwange sanyuka leero golokoka
Nasirika tia, sirika
ntya
fina sirika ntya
abese tante na boba we opo
abese tante na bo chita
jebiame kuru yo tulaga musana nyezi yebi palirisa
yebi palirisa yebi palirisa
abese tante na boba we opo
Yebimpalirisa,
yebimpalirisa,
yebimpalirisa,